ebi golloɓe assurance ɓe darande nde ɗo gullirde na jogi nafa moɗo e ley haybugol yimɓe. Mi laato sababu natude keɓar muɗum wawa luntude kala fi muɗum bonnaɗo ma gujaɗo. Kadina Alexis Sanou horejo agence goto kinniɗo kabaru mobilaji e wi makko oɗo sifa assurance na jogoni sanne nafa jon e mobilaji ɓe.
En cas d'accident,
assurance auto ana jogi nafa ko heewi. Go'o muɗum woni mobilaji kesi ɗima wawi wadde assurance muɗum watti fou so ɗi waɗi accident e nandan muɗum. Mobilaji kesi ko heewi muɗum so waɗi accident so ni wawa dogude. Min hokka jomiraɓe mobilaji mobilaji kesi ɗiɓe waɗirta golleji mabɓe fandane mobilaji mabɓe moƴƴinede.
So Bamako so Segu jon e mobilaji jogaɓe kay goytiki ala haali ɗeɗo gollirɗe assurance ɗum foof tawede wonno beltaniɓe golle mabɓe.
En réalité moi je suis dessus.
Min ke jikkaɗan taƴƴi sanne to yimɓe assurance ɓe sabu watti fou sa heeɓi torra ɓe yoppete yaha fiito mo timmata. Watti fou meɗen ɓama talguru assurance gaɗɗu e tawede fou police m ana torra amen. Nafa fou wala ɓamgu assurance leydi malni saabi ɗum ñamirge kalis tan wonno. Gaso an jogui mobile sere ana yamiri ɓama assurance sa neɗɗo anna watti fou mo torra wa hewde ɗum. Minen ke nukku amen Segu ɗo meɗe ɓe golleɓe assurance ɓe miwitti nokku mabɓe gotan kabaru ɗan biltiguen. Watti fou sa heeɓi torra sa yettiguen yimɓe assurance Segu ɗo ɓeɗe wawi faabade ma. Ko heewi mabɓe ɗu ana ñama e miskinen ɓe. Min ke so lamdama hannden mi wiya wala fou jaasi assurance ɗi ɓe acca moƴƴingo
majjivoir.
Kamɓe joni e assurance ɓe holti wiide tiyallaji ɗi yo sifaji kewɗi. Banggal muɗum kanko Alexis Sanou horejo assurance mobilaji hollitino famiri
souvent également
samoji golleji mabɓe ana ɓuuɓi sanne fe heɓde talkuru ko noddirte PB ana tiiɗi. Police ana yamire samoji yaha fa tribunal. So yettigen tribunal duɓe ñameten police ɓe gan e tribunal kañ happidane wotere. So yettigen on nokku mene mi wawa jandere kasine
intervenir
e wi kanko Sanou o darande golle mabɓe na mawni sanne e ley keɓal leydi banggal yoɓugol usuruji ka noon momi haalate allaji yogaji e ley golle makko assurance mobilaji yo ɓuuri fof moƴintingol bonandaji gaɗaɗi saabi sato jon e mobilaji ɓe jaati.
Probléme est quoi le système de l'assurance des domaines
hoto torra on woni sa ƴeewi joni mobile fou ana haade assurance muɗum ko hollititangel mobile saabu ɗum ana naato saabi mais anta honane mobile wondiri fandene magguine wadde accident. Misal muɗum aɗa wawi wadde accident féorise maɗa bona so ɗum waɗa mais tewdan yimɓe waɗa lugal goji ƴeewa yalla wattimo watta assurance on so wonko ñaki mobile maagi ma wala ko ñaki gen. Mais yaha min ƴeewi mengani semɓe ma penta mobile aji ɓe wara moƴƴintan ɗum. Ga so min tawi accident on bonne pencir mobile ngi féorise on tan mi moƴƴintinta. Ga jogaɓe so waɗi accident kañ en pen ana kalla kowra hen tawa minen baka amen wala hen. O watti mi watta constat fe hunde so ni mi noddaka mi fotta e accident mi wawa wattere koyɗe amen e
muɗum. Mais comment voulez vous que l'assureur intervienne
donc e keɓe holtiwide ɗeɗo gollirɗe ɗe na paabo sanne ɓutugol rafi golle ɓeyrade ɗum ɗon nafakaji golle mabɓe dow jamare nde. Keɗɗana Oumar Bity Bali o dunke keɓe
assurance ana jogui darorgal manggal nde keɓal leydi ni hono banque e nandan muɗum ni saabi jawdi koɓe naddatal caisson ana heewi sanne. Entreprise ngaji kewɗi ɗi keɓal muɗum fawide assurance hannden ka e banque ngaji goɗɗi e nandan muɗum fe ñamale ko heewi ana yooɓe hannden to laamu o le banque ji leydi ni fo saabe ɗi assurance saabe won darorgal sanne.
Hakkunde jon e assurance kañe ɓamɓe assurance ɓe goto foof no hayfa bandu tawane ɓe jittiraka gollididde goto foof hani darade e darde ɓuɗum.